ngizohamba ngibheka phambili umhlaba wonke.
Kulumanas, 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 kulumanas. Ayo, say, ayo, say, ayo, say.